ni huzuni. Sabasaba matangoni, muzini hanyundo wakaiha. Hanarirwa, mama kato nyundo. Eda salama mwenevu, Timmy Boy, Watamu Music Band.
Utajana vugu vugu, Ramatoni. Hano muzini hanyundo wakaiha. Saba saba, hai narirwa. Mama, kazo nyundo, mbona uzabenda mapema, unarira. Kaumanya ninoni, biga riri bomu, unarira, anzio. Watoto wa kokaini, kache rehema, amani sera dhahabu. Furaha wote wanasema uwasalimie mtoto wako kipenzi Nasibu. Wote wasema bye bye.
Enda salama, enda salama.
Kala famanya ungeulaga hosi ndokenda.
Enda salama, enda salama.
Ula busire nyundo kaiha, una maenda salama.
Enda salama,
ya, ya, ya.
Enda salama.
Tangulia mbere yo, nyuma ni yehu, enda salama.
Enda salama,
tangulia.
Enda salama.
Kwasa mwazu kurosi Baida, Mulongo, James, Toya, Maureen, Emma, Kelvin, Diana, Chris, Lennox, Brighton, Evans, Sarah, Stella, Brighton, Natoya. Na hukale pure hosini, graniwe yu asena.
Sisi wajukuzako, twa huzunika, hatujui tutacheza na nani. Utani wako tulisha uzoea nyanya. Bye bye nyanya, bye bye kuendako. Bye bye nyanya, enda salama.
Kaumanya ninoni, biga riri bomu.
Unarira anzio.
Watoto wa
cherehema,
amani sera dhahabu.
Naye furaha
wote wanasema uwasalimie
mtoto wako kipenzi Nasibu. Wote wasema bye bye.
Enda salama, enda salama.
Kala famanya ulaga hosi ndokenda.
Enda salama, enda salama.
Ula busire nyundo kaiha, una maenda salama.
Enda salama,
ya, ya, ya.
Enda salama.
Tangulia mbere yo, nyuma ni yehu, enda salama.
Enda salama,
tangulia.
Enda salama.
Hai hai ni asena Atukulu Ana Vituku Majirani Marafiki Namanya nipigo bomu Wenu Na ukale pore husini Ana Watamu Music Band Hunarira hamwenga. Ah, vinashononesha sena. Sera Akure, lakini anami nunenda hatu hatu pehoni. Timmy Boy, Watamu Music Band.
Enda salama, enda salama.
manya unge ulaga hosi ndokenda
enda salama enda